That's an attack, boy. I bring side of cardio. Back and going. What are you, boy? Let's do it, boy. Got it?
Club, tunamwaga rap, hatutaki tabu, jona wewe, uyone mwenye, cheza sise, yeza, kama vipi usichelewe, full wax, mpaka nyasi, tuna mix, juice ya nanasi, mpaka night, uswe na wasi, njoo tu relax, wecha, kwanini naboteka, let the wine, pamoja na vodka, leo burudani, na kupombeka, mikono juu, amsha popo, mikono juu, turuke kopo, mikono juu, stop, acha kufunga, cheza kwa viwango kama siku na mbunga, turuke debe mpaka pande za maulunga, yeza, chezea sise, mwanzo mwisho mpaka kesho, tuimbe wote, tucheze wote, tuimbe wote, tucheze wote, chezea sise, chezea sise, yeza, chezea sise, chezea sise,
yeah, tunabanga everyday, Christmas na DJ pote, tinda very fair, tunabanga everyday, Christmas a DJ put it in the very plate, tuna bang every day. Christmas a DJ put it in the very plate, tuna bang every day. Christmas a DJ put it in the very plate. Yeah. Dance, shake, come on, weza, na kama uwezi rudi kwenye misa, kwenye vune, katemi zona noma. God bless me na dough, na kama una basikala le blow. God bless me na dough, na kama una basikala le blow. Usijali. Kama una kinywaji nenda kwa blaza deo ya na sio mbali yuko meza tatu mwambie tuka deo ya usijali kama una kinywaji nenda kwa blaza deo ya na sio mbali yuko meza tatu mwambie tuka deo ya tunabang every day Christmas a DJ put it in the very play tunabang every day Christmas a DJ put it in the very play tunabang every day Mr. DJ put it in the very plate, tuna bang every day. Mr. DJ put it in
a very I got my boy, mendongo me every day. Tunakula bata na zile pombe za bay. Wabishi tushangia ndani ya kabu na dabu. Tegi za bimbaya tutumie sikuwasi kabu. Tumekulavu gaga kabu mioni bebe. Vano pendeze twende tukaruke debe. Tumekulavu gaga kabu mioni bebe. Vano pendeze twende tukaruke debe. Shida zilivyo zidi nikawa baba visanga. Ukageuka sinula na kuwa mama majanga. Geto kuva kitenge ulishinda na moja kanga. Weni kuita mapenzi na shinda mabinto taa.
Tuna bang every day. Christmas a DJ put it in the very plate, tuna bang every day. Christmas a DJ put it in the very plate, tuna bang every day. Christmas a DJ put it in the very plate, tuna bang every day. Christmas a DJ put it in the very plate.
In the very plate, put it in the very plate. Yeah. Never look up, you know why this?